I'm the underdog in this one. Abio. Daddy, we walk it and go and kumulimu. Mami nantege kane ngenda kusomero. Mukwavula mami wanta sanyo butakwata kumuliro. Daddy nanonya mani ngenda kusomero. This is for you, for you, for you, for you, mami and daddy. Mwatukuza bulungi mwakolo mulimu. Sure, buli omu yazanya party enze nenkula. Bagala nyo mami and daddy. Saba katonda bankumire, abankumire. Kubanjagala munyumirwe mu bukadde bwammwe. Gana amagezi genina, empisa kwentambulira. Kwali kumanya kwa mwenze samanya. Mami and daddy, mwagabana bulungi obuvunanyizibwa. Olwo ne nkula bulungi nga sirina mavunya. I go give you everything. Munyirire musinge n'abatini. Obudde bwammwe bwe mwamala kunze mufunemu ebirungi. I pray for you, for you, for you, mommy and daddy. Saba oluberera mubenga mirembe. Sure. Buli omu yazanya party enze nenkula. Party, party. Bagala nyo mommy and daddy. Saba katonda bankumire, abankumire. Kubanjagala munyumirwe mu bukadde bwammwe. Katonda bankumire, abankumire. Kubanjagala munyumirwe mu bukadde bwammwe.